Lacing.
Like I'm put your sis all the time. I know he doesn't treat you right, so now you need a lover like me. In your love, I'm drowning. Gabby, welcome to my office. Yeah, kwa mulimu kuni no kukwa sakanya. And I don't care if anybody's watching. Natuwa webi kama wajiba kutugea. Siku sivaka tambala maso. Oli ncha wala kukwa gala. Katinku sabatonzi changa kutumwa watu. Serengeli chencha gala. Onyona, uwelela. Ye kwa sanyo kuwa kubiengela. Karas wina, yewe kunya. Koli nangevi tebi yewe pima. Uli chifwa mfayo mfayo. Wechiba na chiri kukwa mfayo ni mwa. Nobody, nobody loved you like I do. Nobody want you like I do. Nobody loved you like I do. Nobody want you like I do. Wabanga baby, I'm not gonna fever. I'll endeavor to be a lifesaver. Mama komanda kwa tobe la mpiche. Tukola debi yombia vanibre. Wofa wo baby tochi wabu. Chinote tuchikola mubu chamu. Oya tule mesani moyu zamu. Fete tuwa uwa tulimulavu. Laba nesanga nange nkuwanyi. Kivyo mabia basa changu kambi. Chinka katakate nkulame. Webita babibyo pena to warn it. Ulichikwa ufa. Wechibanga chiri kukwa mfayo ni mwayo. Ula mwanga kukwa mfayo. Nobody loved you like I do. Nobody want you like I do. Nobody loved you like I do. Nobody want you like I do. Baby, welcome to my office. Ya kwa mulimu kuni no kukwa sakanya. And I don't care if anybody's watching. Natuwa webi kama wajiba kumiona. Uwelela, ya kwa sanyo kuwa kubiengela. Karas wina, yewe kunya. Koli nangevi tebi yewe pima. Naba nesanga nange nkuwanyi.
Cypher Music House.
Chinka katakate nkulame. Webita babibyo, then I don't want it.